moja kwanza ncheke ncheke. Mtoto mzuri mteke mteke. Maaba nayo nteke nteke. Na irande. Nina taarifa nzuri nitaka kuambia. Kuna taarifa nzuri nitaka kuambia. Kwanza nipe kimiminika, nikoshe roho yangu. Maji yanavyotiririka, yanakosha moyo wangu. Kwanza nipe kimiminika, nikoshe roho yangu, baby. Maji yanavyotiririka, yanakosha moyo wangu. Wendo tiba ya moyo wangu. Wendo tiba dawa yangu. I'll never say bye bye, bye bye, bye bye. I'll never say bye bye, bye bye, bye bye. I'll never say bye bye, bye bye, bye bye. I'll never say bye bye, bye bye, bye bye. Kama we ni ndoto, basi we ni gande,
we ni gande.
Kwenye baridi we ndo joto, basi we ni gande,
ni gande gande.
Nione furaha kwenye moyo wangu. Nipate furaha kwenye moyo wangu. Sare sare maua, nimejua kuchagua. Na moyo wangu unajua kwamba yero inanifaa. Sare sare maua, nimejua kuchagua. Mimi na moyo wangu unajua kwamba yero inanifaa. Yero tiba ya moyo wangu. Yero tiba dawa yangu. I'll never say bye bye, bye bye, bye bye. Ukiondoka ndoto tiso ya bye bye, bye bye, bye bye. Usinipe milikiso bye bye, bye bye, bye bye. Ukiondoka ndoto tiso ya bye bye, bye bye, bye. Usinipe milikiso.
Oh yeah.